Sadatu Hassan Gabbu Gura banger huɓere nyame jeya diele to baade balde bittide de endandu nyami nokkuje mabbe egino wimo kanko e himbe gom waddi hunduko beddolgol omo wondi cukabe makko nayo min tawidu omo siryanobe ko be bottoru sollare e curki loreji jahandi no garta fudu no tawado mabbe
minen jodini sai min gi diyan dan natani mi nangani min fado en sukab ben kai diyan dan yottike fa e ko e mabbe minen ma na ko bari giji ko min burtini fadde burtata anantani cudno chama wala fuko min ke min itti
illa ko diyan nyamuno sudu mabbe sadatu o e cukabe mun nayobe gala futo jaha hunduko beddol gol ni be nyallata
to yani min nyallata do debangol gol jamma min takko to himbe min pukko worbe bendo kambe kay do ni be pukkoto do debangol gol le innati na de to sukabe min ben be bawta ngatul oodi dum wad minen takko der huru wallahi sukabe kay no nyallan no wi an ngabban do debangol gol den ko min nango wabe do to giida do kam min dekata ne maji amin sollare no nyallan no hurami
kusagi do ni bo
wara nyalla do hunduko beddol gol endandu arana majjunni ko dum warhe sadatu on dum habbidu hore makko sanne dum latani mu sadornam mawdam
nan kango sin to jotte gon fon wala ba dum der mette berne min goni ada takki wuro goddo gurna lobban gon fon wala ni do debangol gol ba lotorde wala to cuudo toda wakkatiji gon sai min junni takki der goruwol den ko min ke to min loti
fa warde handen ni wala mosalagom kebanado filla himbe be e koreji mu tawabe hunduko lawol gol tobe kulante bonere lore e nyawnyawuji gon hewtobe.
Studio Kanangu, ayarula.